kuwadde birungi munsi ne bannaabo b'olaba bakukyukira nze wammama mpala mpasitidde mweyongere nga lwaki olumu omwoyo lwatambe kyebikwa nze nayiga kwekolerera saayiga mwamwamwa ototyanga abantu ab'ennuku gy'okomokola beeyongera nze nakkate sitidde ne bwankuba ekyombe gakulemye kola oli kunzogeya lw'olitegeera nti bw'okola lw'oba ku mutindo nze ndiba nadduka waawo nga ndi mu birego kiddemu aba mpala mpa sitidde mweyongere luno luno nze kwogoba nadduka waawo ndyeno mu birego chofayo na weno nyalupia tulabobo chuka koho biolo kumpoka bukate chivanda yengo manyinyo sirinabude wabatasiga vitu kungulate bayuya boipano mwami wange nganati zene baby wange mhuye wena nolumwa nalwacho zimba zenagamba bosi bapesi kwa kadiwa sikwate mpalana sigala wewobate ng'oyagala kwongera kubalabebwa weyiya lupiya kiddemu aba mpala mpa sikidde mweyongere luno luno nze kwogoba nadduka waawo ndyeno mu birego nawe wefeeko ononye lupiya ozimba omubiri nze kwogoba nadduka waawo ndyeno mu birego nawe wefeeko ononye lupiya okyuse embeera omuntu bwati atamashi katikumi ebigambo gwe mwami kalebule tenja kutuninga gakulemye okweteteekanya odda kufa abeeyiya ng'oyagala ensi ekugondere oyina kumalirira ate nga totidde aha ekijja kakibe ki katifuuka konga ya kukkubo ab'ennugu kwe beekoona olinga ne bwakola ki olina kukumya mutwe kugamba abantu mbuwamalayo waliyo ataakusingako manya buli omuwaali